yeah, yeah, yeah. Minavyo kawazia, kata nipa mada kesi, wewe. Na mina kamia, nimena sasi chumoki, wewe. Kimo changamia, nikiweka siku kosi, wewe. Waze wakudandia, watupisha na mikosi, wewe. Akiwa na mi, lavo niongoza hata gizani. Shambika mina ni mtoto chumbani, paka mina mota, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Nashaweka ngao, kanipa vitamini shatosha kiganjani. Wakuwazi mabao, shakuwati mamsi na time na visamaki. Yeah, yeah, yeah. Chuchoto na chotaka mimi kwangu sawa. Shani changanya na medula, yeah. Ateno kinegusa mimi halimbaya. Kwani naona mazigizaga? Naona mazigizaga. Everybody sani naona mazigizaga, yeah. Mi naona mazigizaga, baby naona mazigizaga. Ina mi naona mazigizaga. Tande mani se mi naona mazigizaga, yeah. Mi naona mazigizaga, oh yeah. Oh my yeah. Mi na koma yeah. Oh yeah yeah. Oh my yeah. Mi na koma yeah. Oh yeah yeah yeah. Oh yeah 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 yeah.
Ningi ni ya bembembe, siwasiki hata wakionge. Uking'ang'ana na choche, penzi lisilondele, yeah, yeah. Ningini ya bembembe, siwasiki hata wakionge. Uking'ang'ana na choche, penzi lisilondele. Mungu baba kamba bless up, yeah. Apake ata kifuta make up, yeah. Mungu baba kamba bless up, penzi lisilondele.
Tunachotaka mimi kwangu sawa. Shani changanya na medula, yeah. Ateno kinegusa mimi halimbaya.
Kwani naona mazigizaga? Naona mazigizaga. Everybody sani naona mazigizaga, yeah. Mi naona mazigizaga, baby naona mazigizaga. Ina mi naona mazigizaga. Tande mani se mi naona mazigizaga, yeah. Mi naona mazigizaga.
Akiwa na mi, navo niongoza hata gizani. Shambika mina ni mtoto chumbani, mpaka mina mota, yeah, yeah. Oh yeah, yeah.